BaseNation.com.
Yo, yo.
Country boy, call me number one. Body sign, Kike fumo jumi ande arubaini Unitoki bu Masa shirini na mane Uondoki tu Kwenye moyo wangu jenga Saa Mana kila unapodunda buna taja jina lako Kwenye moyo wangu ishi Napotaka sema suna yona sura yako You're my angel Oh la 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 you're my everything yeah. You're my sweetie Ta-ra-ra-ra Minataka niwe na wewe milele Don't you go
Wakajaribu mloga nzila Itira kisha na kumbea Ndo kisha na jombea Cause I see this love in there And I promise to never share My baby boo Asambona unishihamu Kuto kucha na kuongelea Wewe na kuongelea And I swear Baby siyo tudamu Ata figure nda kutulea Don't you go
Don't you